kwe piti senkangile Mele ngabe sengambile Kodwa ngisalo kungingcengile Senkala mawela sefuna ukungwela Kudala ngibazwela nenyoka zivese Mina ngingedela but soze nangimela Usisi wakho uyayitshela but yena uyangimela Masuwa touch the floor Thinta ubakudlamine Congo shut the door Ngishaye nonke ukhona umhlabe lo Uzumdlula njani ngeskill usaqala ivesi suthi yo Mina usuku usutshelile ukuthi ayikho i-future glow Ivukane elifana nama sengomeni niveleliwe Avela hlehle uzwe linye litshele linye Kupho lakho ngizoteta sokukhokha ukhuphe linye Bathi asingene e-studio ntwana asivele esilo
Ola lapho bafethu it's your boy Malwazela aka DJ Swing This is the compilation part 1 Ijampile Verse Challenge shout out to everyone who was a part of this cafe
Salute G's, we are now in the reason third I'm over the moons, yeah that high shit on the birds Head, I'm a threat to a veteran in the vest I attack and I'm back to back with myself and I got the nerves To make you purge when I'm pulling up where you at Oh you ain't heard about the mind of an elephant very well Listen, don't come here playing cyphers when you know you whack Time comes at poaching, I'm searching for any animal Tight as a gym suit and I lit as a pencil Cup of ink from a pen to a pen is a write of notebooks This is your Lovu ship, I'm giving At home cook more soap than soul brothers My color is black fool You know whenever I'm rocking a hard place I feel like Mr. Evil between a rock and a hard place Step on trees like leaves yo Seasons about change Autumn falling down You're the leaves that I might break
Some sort of evil blast The light never bringing flash More tight than a virgin Eating them scone never need a dash Yes when I bring the mess I free mind when I'm in a test My soul is half a dream That's why I think twice when I see the dead Millions are dying cause every time we just torture We flying day by night reaching the sky and we focus like Two in a rhombus triangle squares have been solved by X section south side this track has been formed by Niggas like suspects are we taking a lead We blast in the streets we swallow things while we facing a priest I'm back with the heat to set you up just get back on your knees Cause I wanna get some rings before I'm proposing a lick I'm closing the chops at 3 PM I'm reloading a bow Can you really hear the echo calling your golden is out No choice it is our one trees and some growth in its flowers So I can smoke and believe that your choice it is ours
Bako shomusa Manje sisuki Baya baisusa Manje si champile Belinsula Ngoba sebefile I champile Imashile Bako shomusa Manje sisuki Baya baisusa Manje si champile Belinsula Ngoba sebefile I champile
Isishubile bafana bami jumpile Ndangusigqiza malisa umfana kamkhulu Wenkulu Bathi umfana umncane wenza izinto ey'nkulu Bebengibukela baza ngithi ngithathwa kancane kakhulu Manje ngenza izinto enkulu Ngihamba ngebhanoni elikhulu Mina ongamula amazwi ingoma zami zenza kakhulu Bathi hey lo yindo hayi lo Bathi usenza ngcono ngasidwayo Elinduku kulesi mntwana ngizoyithathela inyuku Vele ngizoyikwazela ibhetha la angeke njengalutho Buka nje ngiyashalela ujununu Bebethi nyawo ngiyabhubha ishununu Basafana ncane yenza futhi kukhulu Bakhohlwa ukuza bengamanje asehlobile
Wangena uMalwazela uma elamula ivuthu Mahla sebehlehlela uma kalivuka esibhedlela Kekeke lo mrap office ikati bodli imboda Ushi hosha, moshi papo njenge kosha Kichime maweni, gyoze glamulu maweni Ndote kipiti sekwene, loke kikilu skoteni Nganele mazweni, ngomita lile retweni Plazi skumile mbazweni, ngobiswe busemse tweni Zanzi zi njenga lumi, nkali ndaba nga ikulumi Tala pantu nga sugumi, nge kutume nga katumi Tumela pakatu lwazo mfiga nengu pela Engolela mashubega, saku mkondo zo nshusela Nasi sazi, mrepa tala pa Ndlele hamba manzi, flow ekelezu nga kusazi Shau kazi kazi, nga tumuzo na matazi Blazu nga ndakazi, shahita inga shegizi
Vile tiwi rapi naba niggas One shot to the brain, ipele ngaba niggas Tambi suka kai mfetu glaba niggas One, two, three, mic check it glaba niggas Zule tiwi rapi naba niggas One shot to the brain, ipele ngaba niggas Tambi suka kai mfetu glaba niggas One, two, three, mic check it glaba niggas Bega manje bonke bafile Gatenga mbajelu kutingenge balunge yeka manje bonke bafile kade ngabatshela ukuthi ngeke balume uzosinda inkomo inganyoda ngegama lembe ngathi senkulu lenda bayisusile siyabaxaka lenda ngonyakazi imkhonto ngonyane kada
waqala kwashuba nesandla saluma amaphaketha thayitha khomale yaphuma lasikhona siyabo laqala laduma kwamnyama kusuke kuzobusa kungazaca nokhumba kunganyuka nemvula uma singayishwayaaba kanjani when every time you play with fire impumele banjani nyazi loshuna ukhosta kudlela uphonda likabhejani khila kwi-beats bhekana kwi-hooki ngiphethe bani ijambile well I just wanna say hi you'll know every time on a dope beat ngisuke ngithayi and every time anqoma into wekd isuke ngithayi you in a big bad problem if you fight against I I never rest cause I never get tired the time you know is better than you and who better than who that's why nikuhlangana for you the time you know the difference between your pride and confidence it's okay for you
Ucindezela ipeni njalo uma ngidropha ama-lines la sophezula i-crown umashe lutho umoshe isikhathi ndala bedabalasa bezama lutho ukuhlangana CBS forum emina edoka evulela isibambamba nina ukuthi anibasa ubuhle benhliziyo kudala sanibulala sukunosuku uma sikhiqiza imisho kudala ngisho batrapa ngenamba emzimbi igcwele imvimbo uma bethi baqaqe inamba thina sifasa amafindo mina ngesi-top top ongathi nginkapha ugebhezi ma niphelelwa yi-flow kuthwala ngesigubhu njengokhehlelezi imini mina bafani bami ngisayibamba ngengosiko ngibachutha amaphiko ngivula iphimbo ngishiya kushitha isililo yes ngiyekeleni ngibagqeba amakanja bangiqala kwakudala ngithule ngibuka ngizodlala abafana kuyonyakaza umhlaba ube bonke abothalala ngiyakubuka ngiyoyimela inandi esinoke ngisaphile kulo
mhlabaavele ngibarepele amafeki ahlehlele ngibafojele inamba ngibadrophele ibhithi ngibadlalele ngibahlabelele abanjekele inkazi bajampele abafethi ngibalwele bangithelele ngeswelele ngifuna okwini bangijabulele ngibese siphekepheke ufane menemene jampa selesele jampa siperepere gcwala ngikelekele mnyama msekeseke mufa shekesele thula ungaze ubhede shiyani ubhende uma amatende chitheka ubhende kubaleka ishende ngakonta bende uijere fake isigqebhe olofa abagebhe ufika izembe kwethipa imazembe olofa abarebhe ufika ubhede kushiyani udede olofa abangene kutobola umgeje inonidube ihleke bakufika nemhlwembe kobaleka inthwembe sekhala nempempe ludivele ihlehle kokugqinqika isigebhe bekhale ngoba ushembe mina ngumfoka bebe
yes wemadoda ngizobatshela ukuthi sijampile zamaka ukungibeka isandla uzobuyisisa usile awubonini ngamabhazi ukuthi ngiyagogoda sengiqedile ngegciwane ngiphathe ibhodlela le-corona I'm tight bro kula ma-lines ngideliver ama-nice flow ngi-hardcore wena hlehle ku-pretend usasco oh my god ngelyric mina ngi-top dog sgwifa amavesi anomlila awuboni mina i-dragon ngileli pitbull eluma inxeba ngakhofothi nginolimi othambile ngishela intombi ngeke ingakhophozi awazi nenandi ukuthi siyayiqophoza namavesi amahasha acijile awazi kikhe ngiboboza ukhixikhixi bese sidlala labo pikinini senza imfivilithi ngamabhazi sidedela amahithi la maphixiphixi asanganayo siwaphendula impisi ngiyayithandela ibhifu umbrephanyana
ngikwenmatrasela mbula yami manje ijampile bra wami bebethi bayangidubula kanti baphethe ithoyikani banikeni ipuni ume bebaleka bazodla phansi nibiza ngeqhwaga kodwa nikwazi nokushaya i-punchline wazi-therapy session it doesn't mean that you know my life ngizokujikela esiswini egrawundini ime ngidlalo number 9 nami bekubuhlungu bengilimaza ngasala ne-sky manje bayangweshipha cause I'm shining bright in the sky kusukela kudala ngisayintwana isiplis fubeshisa ntwana bathi banebhifu uma esifika bayidlisa satyanyana shuthi yoze ukuthole e-free market ubhithi wamahhala hlezi nhlanganisa inamba esitudio kodwa ayiphumi i-ansa iselani usibenga mentshela ukuthi ijampile ngaphinde ngaqoka umlando game over bafana babe nempikiselani usibenga mentshela ukuthi imashi manje ngibakhipha amazinga bazi bazobhayitha ngani kodeyami plani bingasho ukuthi athathele kari buka manje sijampile amahati asefike fast ekhoshobuza nawo le moto ayithindwe kamadayimani buka kudale kandla abantu abanqeni kusishisa ngethayi ngiyaxolisa mina ankele ngicela ningangishaya ikhanda nangumuntu oshaya ifloba ngithi usanda kufike nandi mina ngivume nina amagrupmane ngenhlonipha plus cela nimxolele umjida wami udidiswa ama-drugs bengithi ngizomcinza naye ukuthi asisebenzelenini inombolo esidalayo vele sidane ukuletha kunini mina uzomahlenga umgulukudo emashisa ngomzuzu semva mina ngizwelani tegrand lingakapheli usuka ngithi mnganami
ya dog yami njala ijini
uyamuza grupmane
ya po manje planithini
dinga yiphi inhlobo leyamanje noma eyamzukwane
noma yiphi manje
ngethigane sibasebenze fast phela
Bengumele nibuze ukuthi ubani inkosi Iningi liyazi ukuthi ushandi inkosi bengalindele ngafika ngathula nganivusa nilele ngase ngivuthela bakhala basula zaphindeze yilo mfana mncane ongazwani nenkinga mina muye empini ngilejongo sengalifika ngithi emthwalume bayangaze ngiyinkinga mina amaqoko aselokostame sengishiya mina I don't care what they say about my name vele umona ngeke uqede ngizofika ngigqoke umqhele ngimhlafune ngimqede ngizofika ngisopha my head you like